Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanbizwaho na Jean-Justin Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cyo gusoza umwaka no gutangira umushya, turasubiza amaso inyuma, twishimire abaje mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka babo bakababona. Kubera igihe gito ntabwo muri bushobore kumva inkuru z'ababonetse bose, twabahitiyemo zimwe duhereye ku bwinshi bw'imyaka yari ishize batandukanye n'uburyo batandukanyemo. Twifuje kurangiza umwaka twishimana n'ababonye imiryango ijwi ry'Amerika radio yanyu ibigizemo uruhare. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Umubirigi kazi ukomoka mu Rwanda, Ellen Eveline Schmidt yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Yaramaze imyaka 50 ashakisha, yarahebye, yabyawe n'uwari umuyobozi wa teritwari umubirigi Antoine Schmidt mu gihe cya gikolonize. Umuvandimwe we twamubonye muri Tanzania, nyuma y'imyaka 61 asubira mu Rwanda, bahurirayo kugira ngo bazajyane ku ivuko. Dore inkuru twakoze ageze mu Rwanda. Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20, ahuye n'umuryango we, ibyishimo biramusaba.
C'est difficile de savoir que
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongiye kurota. Ndishimye cyane.
Ikiganiro agasaro kaburaga kijwi ry'Amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango. Yamuhuje na murumuna we Mariana Faustin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira.
Avuye mu ndege amanitse hariya kibanza cy'indege kwaramukanyije. Amarira ndarira kubera ibyishimo, numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugera gutya genda kubera ko nishimye.
Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we, Gakwerere Manzi Claude yaramwumvise asanga aza ababyeyi be, ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha. Guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa.
Ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza. Abashimira cyane cyane Ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho tu ihuza imiryango.
Yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga, Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda, yawubonye arishima arashima.
Je suis très reconnaissante pour le Voice of America puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc j'avais presque perdu.
Ndashimira cyane Ijwi ry'Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye. Nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye, ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bagize umuryango.
Aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul, perdu.
Kumuntu nkanje wari nyakamwe nyamwigendaho iburayi, ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika, ko mama ari umunyarwandakazi. Nari narabuze aho nerekeza.
Donc, je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant.
Nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanjye ndanezerewe cyane.
Ma famille, je suis très émue et contente.
Hélène Eveline Schmidt numwe mu bana bavutse mu gihe cy'agikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura banyi n'abakabajyana iburayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abamitisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira
nk'abamitisi. Ndavuga mu izina ry'abamitisi, twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje, na none turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abamitisi dukundana. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bamitisi benshi.
Madame Hélène Eveline Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cy'agikolonize.
Thank you Voice of America.
Turi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu kwezi kwa kane. Umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i Butare yahunze bamuhetse agera muri Zaire. Ababyeyi be babaga muri komine Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri Ugushyingo 1996 nibwo inkambi ya Kashushe yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro. Hitiyaremye Aimable wari ufite imyaka hafi 5 yahungiye mu ishyamba aza guhura n'umugiraneza wamufashe akaboko bararana rubunda kugeza bagarutse mu Rwanda. Hitaremye Aimable ari mu karere ka Kicukiro akagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba i Butare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba Ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya guhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi iyo bitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngayo abo bantu ntago nongeye kubabona.
None se ko wari Butare bo bari muri Giti mwahuriye Kashusha, nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, n'abo bantu twahunganye. Mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye, gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri Byumba mu cyahoze ari Giti.
Ariko bo ntabwo uzi nimba barahunze, ntabwo wigeze umenya amakuru yawe?
Oya, ubwo intambara yarinze ba ntari nababona.
Hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda, abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari?
Aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari, iyo ntambara iba niho twatandukaniye. Ubwo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru wari nyogokuru wanjye, nkabana na mubyara wanjye witwaga Maria Ntakiruta Imana, na bamarume banjye babiri, umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Supiriyani. Icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi, Vedaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga, mukuru we ari we Supiriyani yari arwaye. Dutandukana rero nguwo, ubwo intambara yateye buri umwe acukwe, ari uwo mukecuru yaciye ukwe, n'abo ngabo baciye ukwe, kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabona.
Uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina, yitwa nde?
Uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya. N'abo ngabo amazina yabo nzi, usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi, abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga.
None se Maria Ntakiruta Imana ni mubyara wawe?
Yari mubyara wanjye.
Ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru, ari uyu Vedaste na Supiriyani, mwese byarakubise muratatana, ntabwo uzi irengero ryawe?
byarabaye turatandukana ntago nigeze menya irengero ryabo.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya, kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere, kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite, bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere, basanga ngiye simbishoboye, baramwe ngo nimege garidiyene. Iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda.
Yego. Hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda. Ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite?
Ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Kongo, tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita Nyamirambo hariya muri Rwampara. Tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga, abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire, tukujyane mu rugo, bazagufata neza, bazakorera. Uwo muntu wanjyanye angejeje mu rugo n'abo bantu bandeze na magingo nayo ngaya nibo nita papa na mama, mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo aya nayo.
Ariko se hitiyaremye
karame
tugiye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugabiye mu Rwanda, mbwira muri make ibyo wibuka.
Muri make ibyo nibuka tuva mu Rwanda byo mbibuka nuko nagiye bampetse hamwe barankiraga imbere nkagenda, namara kuruba bakankira mu mugongo, nuko uburyo nahunzemo. Noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge imyaka isa nk'iyisunitsemo, numbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza. Hanyuma ubwo intambara ku bisebo bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki, nuko nanjye ndarorongotana ntura n'umugira neza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara, aho nzagwa nawe uzagwaho. Twazanye mu Rwanda ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza.
Nyuma y'imyaka 29 nzabona impa Bernard avanye Michel Hitaremye ku irebero akamuhungishiriza ibutare ku mukoni aho yavuye ahungira muri Zaire. Twamubonye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Rugerero, umudugudu wa Rurembo. Yahavanywe n'umugiraneza, inkambi zimaze gusenywa. Nyuma y'imyaka 25 Hitaremye abonye umuryango wabaga mu Rwanda.
Uraho neza Bernard?
Muraho, murakomeye.
Meze mute, ni ukuri ndishimye cyane kumva mukiriho.
Turiho.
Ni ukuri ndumva nishimye.
Turiho, turi kugushaka.
Nabonetse ndahari, ndi i Kigali, sindahari, ndishimye cyane, niteguye kubabona rwose, mfite ubwuzu bwinshi kubabona.
Turahari, mama wawe arahari, nakure konsoli.
Mana we.
Arahari, nabagaza. Arahari. Bene yuko bose barahari.
Imana ishimwe we. Ubuse muherereye he?
Ndi Mukarange, nyine mu murenge wa Mukarange. Wigeze kuvuga ko wagiye kudushakira Giti, ahantu bita Giti. None ubu urabonetse.
Ntose Imana iguhe umugisha, bagaheka, unkoreye ibintu ntarinzi ko bizabaho kuri isi y'abazima. Dukeba nibaza icyo nzabwira abana banjye, ni ukuri ndishimye. Imana iguhe umugisha, iguhe umugisha ntabwo n'ijuru.
Urakoze cyane Aimable, nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Utwizeye, uvuga uti nimumfashe. Wowe hari ikindi ushaka kongeraho? Nzabona impamvu y'uko ngusezeraho.
Ndagira ngo ngushimire, Imana ikomeze iguhe umugisha. kandi gukomeza no kujyamuza abantu iki ni igikorwa gitangaje abantu rwose tugomba twakagombye kwishima twiteguye ko twabakira pe
ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze Imana ibakomeze kandi namwe turakomeza kubashagira
murakoze cyane
Kakagasaro kawe muzakabona Kakagasaro kawe muzakabona Wikikintegeye Kakagasaro kawe muzakabona Kakagasaro kawe
mu mwaka w'1994 igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo abari mu bice bya Kabuga Kanombe na Remera bahungiye mu mujyi wa Kigali bamwe banyuze muri Eto ku Kicukiro nakiri umwana w'umukobwa waburanye n'ababyeyi be bahunga arafite hagati y'imyaka itatu cyangwa se ine yitwa Nosi Yataka neza atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kataba ndo umudugudu wa Kigarama dore uko yavugaga amateka ye
nagira ngo mumfashe nange mboneko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside
umuryango wawe mwaburanye gute byagenze gute hari ryari
umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka baburanye nyine turimo guhunga ahantu kare twakambikiye noneho bariruka barahadusiga nyine dutasana kuvuga ngubwo kugeza isaha
aho hantu mwari mukambitse hitwa gute
ho ntago mazi ufite ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za murindi niko bambwiye umuntu wanturaguye hano mu mujyi niko yambwiye
ariko se aho mwari mutuyeho urahazi urahibuka
ntago mbyibuka
n'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo yazi
ababyeyi banjye numva bavuga ko yitwa Butera
yego
mama numva ko bavuga Flori
Florida ntari ntandi mazina baruzi
nayandi nari
muganira ntwigeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo
usambiye ko yanoraguye mu mujyi kubera ko yanoraguye ngo agahita ajyana muri Congo
yego
bo bari batarahunga i Kigali
yego
anjyana muri Congo arongera arangarura turakomeza turabana nko muri 2012 yaranganirizaga akambwira se tuzashakisha gute ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora
ndifuza kubumvisha ukuntu Kaneza Nonciate yavanywe mu menyo ya rubamba ari igitamba mbuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekera mwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga nguyu nyirabashumba Patricia
mwana rero rero ko yari mutoya ibintu byinshi ntabwo abizi
yego
ya mwana ngiye mvuye ku isoko hari muri Jenoside
yego
yari igeze mu kwezi kwa gatanu uko nyine yagendaga ahunga niba ari ahafashwe niba ari ahagize abantu bagahunga bakavamo uriya mwana rero duhura
yego
twahuye ngiye mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kajya nta kerekezo kari gafite noneho ndamubaza ese mwana ugiye ngo ntaho amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga uwo mwana ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe ku Kimisagara hacaga impunzi ziva i Kanombe
Pawe Felicien Butera twamusanze mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Nyarutembo mu dugudu wa Rubona dore uko yabyakiriye
nari ntoya yari kabuka noneho tuje guhungira mu mujyi mu gasantere ka Kabuga
hanyuma muvuye Kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati Kigali
rwagati uko mwageze abenshi Kabuga ntabwo makeya nubwo bari bambwiye ko yageze kuri Aheto ariko natekereza kuri Aheto ikimbaniro ryarahabaye kandi kari yari kakiri akana gatangira uwa mbere niyo mambu ntaho niriwe nabaza nari no muhebye nari ndiko byaranje ngo wabakimbaniro cyane ndavuga nti kubera ko ari akana n'abantu bako kuba baraguye ntaho akana ndavuga nti twese mbese umuntu ajya agenduka nta muntu ndavuga ngo umuntu ajya aranjya aho ndiye mbese byabaye nk'ibitangaza
birumvikana kugira ngo wumve umwana mwatandukaniye Kabuga bakubwira ko yagiye kureto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko ry'i Kigali ugiye kumva umwumva ari ku ijwi rya Amerika
kose kandi nanone ijwi rya Amerika kugira ngo rimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twebwe abantu mu cyangwa bazuba tubona risobanukiwe naye na ziriya mana zatumye abageraho ni nk'ibitangaza Imana yashatse uko mbese ijwi rya Amerika ubu nanjye ndaga nikurikirana buri gihe
nibyo
buri gihe
Kaneza Anonsiata umwana wari ufite imyaka 4 muri 1994 yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 29 nyuma y'iminsi 3 gusaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye sinzi ukuntu nabivuga narishimye anawarishima aranganiriza nyine ambwira ukuntu byagenze ambwira ko nyine twari twakambikiye hano kwese ariho twatandukaniye ambwira nyine n'iwacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze Imana izaguha umugisha
Agasaro Kaburaga kabonetse
mu Rwanda kubera amahano yahabaye mu bihe bitandukanye hari abanyarwanda bariho baze kubasigaye bonyine batazi kwa runde muvandimwe kibaho urugero ni musabye Imana Julien waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abere nyina wabo aheruka dore hashize imyaka 35 akibaho uwo mwana twaramubonye ubu ni umugabo w'imyaka 35 wubatse dusubiza amaso inyuma twumve uko musabye Imana Julien yamuvugaga atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama kagari ka Rugira umudugudu w'ihuriro
icyo yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba nyina w'uwo mwana yahise nyine yitaba Imana ngo nsigara ndi nyina wabo igihe rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se w'uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenzi wakoraga muri CHUK wakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo mbese dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibiri irateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
umushiki wawe ngo murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe
yitwaga Nyiratabaru Felicita
hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyimiriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri ise ni Ngarambe Desire wakomokaga ku Gisenyi akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi bambwiraga ko akora muri CHUK yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana
ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo ufite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
duhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa Joseph Nzaramba wari umuganga muri Sashka witwa Desire Murenzi ashobora kudufasha twaramubonye aradufasha duhuza na Joseph Nzaramba atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu akagari ka Tetero umudugudu wa Gatsibo ari mu kiganiro agasoro kabura gahura na nyirasenge none mbwira ni wowe duheraho umwana washakaga hashize ibyumweru bibiri ujana mu kiganiro agasaro kaburaga umuheruka hashize imyaka 35 ni Joseph Nzaramba n'umwana wa murumuna wawe yabyaye hanyuma tumusabira kaza kwitaba imana muheruko ridashira none kuba warabonye umwana wawe wo byakiryo te
narishimye cyane kandi namwe narabashimiye numvise nyine mu mutima wanjye nshimiye Imana cyane kuko namubonye
yego ariko turagaruka ku byishimo byawe mu kanya mvuga na n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri iyi si none birashimishije ko nongeye kubona undi mama Joseph Nzaramba umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe none Joseph Nzaramba wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose n'ibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute
Banuse nshimiye Imana buriya ryewe ntabwo nawo n'uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose ku myaka igera muri 33 35 yari myinshi kuba umuntu adafite umubyeyi kabone niyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite nta muntu wo mu muryango agira buri gikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nawe nubwo benda tutarahura amaso ku maso kubera ko nyiri ku ishuri ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byananshimishije igikorwa cyiza Imana yakoze kandi no mu byo twavuganye ubushize navuga ko nshima Imana cyane kuko ikigokorana n'undi muntu wabona uburyo kivuga mbese kuri njyewe ni ibintu bisa nk'aho byandenze mu buzima
urakoze cyane mubyeyi umbwira nabumva ijwi rya Amerika utunyuriremo n'iki muzaganira n'iki uzamubwira
ikintu zamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko umwana kibaho nashakishije ntomboza gusa mbuga ndireka numve ariko ngiye kumva numva umwana ariho ubwo nzamwakira neza rwose nishimye cyane muri njyewe nifite ibyishimo bisaze kubera yuko nzaba mubonye ari bwo bwa mbere ndumva nshimiye Imana cyane
agasaro kaburaga kabonetse
witwa Mukankusi Mediatrice yaje hano mu kiganiro ashakisha umwana witwa Tuyisenge batandukanye mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga dushize amaso inyuma twongere twumve uko batandukanye Mukankusi Mediatrice atuye mu karere ka Gasabo akagari ka Kibagabaga umurenge wa Kimironko umudugudu wa Nyiramwana
muri iki kiganiro kugira ngo mumfashe wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi bahungiye muri Congo umwana yahungiye muri Congo n'abakuru be ari kumwe na papa we noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi witwa na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu
dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe uravuze ko 1994 barahunze bahungira muri Congo icyo gihe wowe wari hehe
ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru ndwara nyine rwaseze ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandasha amaguru yose ngiye ntabwo nabashije kuhungira muri Congo nasigaye mu Rwanda
Okay, usigara mu Rwanda umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage yitwa Rashaye ku bakunda bakunda kumwita kare bakunda kumwita kazina Kanyiranzage. Kubumvishi barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba noneho ngo barashe yaramufite aramubwira ngo bagende umwana urumva ne yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyina akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yarafite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yarafite imyaka 3.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekesha batangiye kurasa rero wadahari ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Uwo rero uko muzungu warahaguma ubwo witwa Kaze na Nyiranzage ubarayi baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo Kaze we yanga kugenda ataha ngo yanga kandagira mu by'inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ngo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri Croix Rouge Kacyiru njya muri Croix Rouge Ikabgayi njya n'ahantu bita Ishogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho basize abana kuri Rasamboma, hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirira agahinda.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga. Ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka 29 batabonana bahujwe n'ijwi rya Amerika. Nshimishijwe no kubakira wowe Mukankusi Mediatrice nawe Michel Muhawenimana ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Ndaguheraho wowe nk'umubyeyi, umubyeyi wabimaze imyaka myinshi ushaka umwana, ubu mukaba muri kumwe, n'ikibazo wavuga uti kutari cabaza buri gihe, ariko se nk'umubyeyi wari umaze imyaka ingana gutyo utabona mwana wawe, ubu mukaba mwicaranye, tubwire kimwe n'abandi babyeyi, urumva umeze ute?
Mva, hari ibyishimo byarandenze. Uko ayibonye amafoto nakoherereje byishimo byarandenze, amarira araza, mbese ntabwo namenya mbikubwira ngo ikiso, mfite ibyishimo byinshi cyane.
Muhawenimana ari iruhande rwawe ubu tuvugana, harashize ibyumweru bike tuvuganye mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze, nawe agushaka ubu muricaranye. Ubu tuvugana nibyo nshaka kumenya, urumva umeze ute?
Ndishimye cyane rwose pe. Mfite ibyishimo byinshi.
Noneho unyemerere ngusubize inyuma gatoya, igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona kaza ho gushaka, igihe bakumaze bakubwira bati umwana wawe araje amafoto nayabonye, ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye, waravuze uti gusa n'agasaro kaburaga, niki cyaje mu mutwe wawe icyo gihe?
Cya mbere cyo natekereje ko ari Imana imunzaniye, ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga nti burya bwose yumva naravugiye ku ijwi rya Amerika kera, birashoboka ko mba naramubonye. gusa muri iki gisaha yagereye mu rugo sinari impari ariko aho namukubitiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu masaha 3 ariko nyine namubonye ahajya mu masaha 12 n'igice z'umugoroba ariko n'ubundi nashakaga kubanza kubyakira neza urumve ko ariwe koko urero n'umukubita amaso rwose naravuze nta babantu rwose Imana izabaha umugisha pe.
Murakoze cyane mpawe n'Imana Mishedi muri kumwe mpawe n'Imana uranyumva
manda ku
komera cyane nawe ndakubaza icyo kibazo uzahana mu kiganiro agasaro kaburaga naguhojeje nk'abandi bantu ko mbigenza ngusaba kwizera ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe wamubonye uramufite mbwira ibyishimo byagiraga na bite
byari ibyishimo urumva byari nk'umunsi mukuru rero mu myaka 28 yari ishize nabona ababyeyi nari kumwe n'ababyeyi banjye umva byari ibintu bibabaje arabakonye numva ndishimye cyane
muhawe n'Imana hari abandi bana bameze nkawe benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva mu 94 kugeza n'ubu babashaka bakababura hari abaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bakagira amahirwe bakagira Imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira niki wabwira abandi bana nicyo wabashishikariza gukora
icyo nabwira nabashishikariza ni uko batacika intege nabo kuko Imana irahari nabo harye bazababona bakanyura ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mubyeyi Mukankusi, nawe icyo kibazo ndakikoza mbere y'uko turangiza. Ubungubu Imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabyifuzaga, umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka 28. Hari ababyeyi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo, nicyo wababwira muri kano kanya mbere y'uko turangiza?
Kiyungu gahunda nafasha mubyeyi we ni ukumuha inomero zanjye nkamubwira nishakira ahangaha kuko njye ntangiye kuvugana namwe mu by'ukuri nta n'ukwezi gushize. Ubu rero umubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha, ariko hamwe no gufashwa n'Imana ko ariyo nkuru, ariko byose nabonye ko bishoboka pe. Ntabwo ari mwe mufite ubushobozi buruta ubw'Imana, ariko Imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana n'ibintu bifite agaciro gakomeye. Nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe, ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo Imana isubize amasengesho yanjye.
Amasengesho yawe Imana yarayumvise. Nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Ngushimire nawe muhawe n'Imana Mishedi na mama wawe Mukankusi Medatrice, mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'Imana.
Yego, murakoze nawe, turagushimiye.
Agasaro kaburaga. Witwa Mutsobekazi Esther yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi, akaba mwene Gakwaya Simoni. Wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda, ariko igihe umuryango we wahagiraga nyuma ya 94 wasanze bamwe batakiriho, abandi baratatanye. Yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Gakwaya Simoni, bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu. Twarashakishije tumenya ko afite mukuru we witwa Suzanne Mukandekezi. Igihe cyo guhura ra ijwi rya Amerika yari hari Eric Bagira ubusa atubwira uko byagenze.
Urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga tabaza, ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana, bishingiye ku mateka asharira yaranze u Rwanda.
Nimugwa waburiye hariya
No, no, no. This is kind of good. Listen, what is this going to be? No, Chichi, Chichi, get to the heart. Young God, young God, I'm going to the heart, Chichi.
Turi mu mudugudu wa Nyagatovu, akagari ka Kavumu, umurenge wa Busasamana, Inyanza, hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda. Mu bavandimwe bahuye ku isonga hari Madamu Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko, bavukana kuri se na ba nyina batandukanye. Abavandimwe ntibarashira impumu.
Yewe badata twese uturi hafi aho aha hafi. Nahanga, sio niko jawa sana na mali. Urinda kuri ra, sinam kugiyo. Urinda kuri ra, urinda kuvuje kuri ra, juiri ra koko tura haha. Nahanga hiyo, hanga guau. Kwa hali mwa, kwa nini wewe ni asili barahari, au wewe ni na barahari, na ni dacha.
Mu mwaka w'igihumbi 1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania, nyuma ahungira mu Burundi wenyine, asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango, ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri, Bucura ni Madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango, ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege, ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko, bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze, gusa ndishimye cyane, bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze, nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane, birandenze, birenze ubwenge bwanjye. Ntabwo ndashira ubwenge kugiye ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntabwo ndimo kubibona n'ukuri, kuko ntabwo ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa. Gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari. Twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho, nta wundi muntu ubaho n'umwe. Numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze iyi myaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mutsobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha, nkacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi, nkagerageza kuza ariko simbona unzana bikanca intege. Aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga, nanjye ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mfe kureba ibyo gupfa kumva, ngize amahirwe mbona rwose birakunze. Ni ibitangaza by'Imana, sinzi ko nabivuga.
Mukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko, yasigaye mu Rwanda uyu yadutekereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga
narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika narabyiyumviye njumva sa nuri mutuntu tudutotsi ariko radio nayo nayifunguye noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukanye cyara kuburisha uriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngaba yicondo na nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana numva ni gewe mwabagabo mwatinze gucyango mbivuge nta muntu ntabibwiye nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanje nti uzi igitangaza nabonye abakobwa ba papa bashaki badushakishije bashakishije umuryango ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane yahise ahamagara I Kigali ngo shake inomero zawe ngo uzu yitwirike bagire ubusa noneho uwo yazase niwe waje kumaniza Venusite nubwo ati zose ndazifite reka ahubwo ngo yiza Venusite noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amahana nimero zacu bwarikiye Venusite aramamagara aranyibwira ndambwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukoramo nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati waratwiyumviraga kuko yanavuga ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva naramwumvaga kuko naranezerewe nta wabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwari we wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka nagabwiye ko nabonye abavandimwe
hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
umuvandimwe ubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobekazi ntabwo nabona uko mbivuga
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi rya Amerika kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe afitiye ubutumwa bakurikiriye radio
icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo ijwi rya Amerika nari kirashishikariza ndetse n'utararyumva kwagiyumva ati ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongeye kubona umuryango ba mama wacu barapfuye ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu umuntu uvindi imwe na mama nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaye abantu ndumushoferi natwaye abantu aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya ndabwani mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyurewe tujye kumureba barankundiye tuzenguruka za Gikondo Iremera tuzenguruka Kicukiro igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda X ndabwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri Igikondo nakatishije imodoka baranyemerera ndabwira nti ntago nagenda ntamubonye naragiye musanga kukaza aho yakoreraga agisohoka murebye nese mwibwira kubera ko nabonye asana mama turasuhuzaga turishima yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize
ubutumwa bwa Nsabimana nti buri kure y'ubwa nyina wabo
bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye ubu tuvugana mpagaze aho Inyanza papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye n'abakuru banjye nabonanye n'umuryango wanjye abahari bo nababonye n'ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi nibo bahumuje nabo
agasaro kaburaga kabonete
inkunzi z'agasaro kabonetse yashoje umwaka 2023 niyo mwana wari ufite imyaka 5 muri 94 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we amakuba yatangiye mu kwezi kwa kandi yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo yaraturutse ahitwa Ibuvumo muri komine ya Gishamvu. Kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi be n'abavandimwe be batandatu ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu maze imyaka 29 ntagakura afite Kabo mu muryango we yirwa handi Karekezi Valensi atuye mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagari ka Rukira umudugudu wa Kanazi.
Nshinganye no kurangisha umuryango wanjye kuko genocide yabaye tutari kumwe twari kumwe nari nge nko muri famiye kubasura. Genocide yabaye mba mu Matyazo nyine aho ngaho ntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyuma ko mvuka nta muntu hari tamu nkugiye mbariho njya kwibera ariko jenoside yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka 5-4 gutyo.
Mbwira rero igihe jenoside yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse aho Ibuvumo nyine.
Wari waturutse Ibuvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende y'ikiganiro Gasaro Kaburaga. Ngira neza, wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Yego, ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga, ntabwo nari Nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego, ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valensi, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valensi.
Yego.
Yego, ubwo rero umuryango wanjye nawo uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama akitwa Nyirandaberetse Matilde.
Yego, abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina, akaba Kristina, akaba Fabiani, akaba n'uwo bitaga Riberata, akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa garutse kumva ko ari Ibuvumo, ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo. Ni Ibuvumo, ariko ko bivuga ngo ntihakomeye ikasi bahibaga ni Ibuvumo, aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba.
Ndaharuzi. Yego.
Hari itaba ryo mu mujyi naho Ibuvumo muri rusange, ariko hari ngo hakomeye itaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira.
Mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku Ijwi ry'Amerika, Innocent Nsabimana wakunda kwita Shumbusho yaracyumvise, ni umwe mu bambasaderi b'Ijwi ry'Amerika, yaraturangiye atubwira aho dushakira. Twarashakishije tugera mu karere ka Gisagara mu Majyepfo y'u Rwanda, tuhasanga Felicien Uwimana bakunda kwita Dingo, akaba nyirarume wa Karekezi. Mubwira inkuru nziza yifuje kuvugana na mwishywa we, musaba gutegereza gatoya nkamuhamagara ngo iki kiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 ntawuzi agakurukundi. Halo?
Halo.
Uwimana uranyumva neza?
Ndakumva cyane rwose.
Umuhungu ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone, Karekezi Valensi, afite izina rya se, umuzi kuri Yirirwa Handi, ariko ari hano kuri telefone, nakubwiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire. Karekezi uranyumva?
Ndabumva.
Nguyu rero nyokorome Uwimana Felicien bamwita Dingo, atuye mu karere ka Gisagara, akaba azindimwe na mama wawe. Nguyu muramutse, reka duguhinda ya bukuru Uwimana, nguyu mwishwa wawe musuhuzi.
Ando muze?
Ndahari, ndahari, ndihari.
Muze muraho? Uraoneza sa mwana wanji.
Murakome.
Uraoneza kusi.
Jevaba we. Uranzi se jewe.
Iii.
Uranyibuka.
Uranyoko nda mwibuka, na tarifira nda mwibuka, na kalikini nda mwibuka, na shiti nda mwibuka, na weza kuibuka kusi.
Yego.
Iii.
Na mwane se.
Karu.
Ndishimye chane. Yego nda kumbu.
Kushima kwa jibwande, zeke kamuko nika kuhulira, yona kumba mewe nika kumba nda tuhinizu.
Tuzahura nanye ndabishira mu imbaraga nokuri.
Nuza minisi nyire nyakunga muzahura nawe kora guna ransinziri.
Yo, nokuri ndabishira mu imbaraga zaza nanye ndumva nishimye.
Uracyo ari wone tumiriwe neza.
Ndiho bonabaye umugabo umeruka ndumwana.
Ee,
bafite twana tubiri nanje narakuze nyine ubu ngubu nageze izindi nshingano.
Nimero yawe ndayiha uyu mwicho wawe Karekezi Valensi azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi ry'Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere yuko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli. Reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishwa wawe, mushiki wawe ntakiriho, umugabo ntakiriho, abica bawe n'abandi ntabwo bakiriho, mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi ko ariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute?
Byagashe byandenze ndumva ukuntu nishimye, ahubwo ndumva ameze nk'umuntu uri mu ndege.
Urumva uri mu ndege?
Nari nzi ko akeke nta wundi muntu mbona, nta n'undi muntu ngeze kuzabona, ubu ndumva ameze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru.
Muzatangire umwaka neza, muzagire amahoro menshi, ndabashimiye.
Ikiza cyane ndabyishimiye, urakoze cyane w'umuri na Valensi. Imana iguhe umugisha rwose, ndumva nkore igikorwa gikomeye cyane. Ntabura nuko nanakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo, iyo nuko Valensi ari aho ngaho. Nkaba numva mwishimiye cyane, urakoze w'umuri na Valensi. Imana iguhe umugisha cyane, uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane.
Urakoze cyane gushimira
wanje nta mwana umwe wari wasigaye. Nimwe narebaga ubu nije ndi ugenyine cyane tiriri.
Oh, komera, nanjye ndagushimiye. Valensi, hari cyo arugiye kuvuga nawe, twaguciye mu ijambo uri mushimira, ushobora gushimira ukarangiza.
Mbere na mbere ndashimira mwe kuri rya Amerika. Muzeho by'umwihariko tuzaganira tunareba na turi kumwe tuzavugana byinshi, nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha, ariko tuzaganira byinshi cyane. Ni ukuri ndishimye cyane, murakoze.
Ngaho rero umunsi mwiza, amahoro y'Imana.
Yego, murakoze cyane nawe.
Ikiganiro agatsiko kaburaga gisuzuma umwaka wa 2023 gitangira umwaka wa 2024 ni hano kirangiriye. Ndashimira mwebwe mwese ba ambasaderi b'ijwi ry'Amerika, mwe mudufasha gusohoza umurimo wacu wo kubashakira agasaro kaburaga. Ndashimira cyane ababyeyi mwasanze abana bayerera muri 94 bagizwe imfubyi, mukababa hafi, mukabafata, mukabarera, none mukaba mubafasha gushaka imiryango yabo. Ndashimira abana badafite umubyeyi umwe cyangwa se bombi, baza badusanga batwizeye, Imana imanye barababona. Abatarabonye nabo bashaka ababyeyi babo n'abana babo uyu mwaka, dutega amaso uyu mwaka uje. Ndasaba cyane ngo muzababone. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 00120 23 46 nongere gisubiremo 00120 23 46 46 naho ubutaha mutangire umwaka neza. Mwari kumwe na Venuste, nishimiye Imana. Bavugana kwijwi ry'Amerika.
Africa.